mikononi kwangu jirejeze.
Acha kudilei, acha kudilei, mana mizuka isha panda ye. Mbona panda kwenye pe, panda kwenye bedi ye. Wana ni tagames, mkali kwenye kandanda ye. Mbona natagona huku na kule, ugali dona supu ya njegere. Tamba lolo wapa na pale, ikikulea usipige kelele. Umejaliwa shepu na sura ya wema, ilo jicho kasari zarina. Unaga skendo kama matifu umenteka, nicheze kimesi kamisa mobeto. Ukingoni nitokwe na jashu, kombe la ushindi iwe mtoto. Ayani tutoke kwa bafu, inaman kukune mgongo nyuma, nyuma, nyuma. Anibebe mafuta nkupa kazi ya mwili mzima, mzima, mzima. Hanisha funga kameleko, haji achie ni kubeba. Tena uvae kanga moko, mikononi kwangu jirejeze.
Acha kudilei, acha kudilei, mizuka isha panda ye. Mbona panda kwenye pe, panda kwenye bedi ye. Wana ni tagames, mkali kwenye kandanda ye. Mbona katagona huku na kule, ugali dona supu ya njegere. Tamba lolo wapa na pale, ikikulea usipige kelele.
Nishe minya tango, weka chumfi na ulambe kidogo. Everywhere we go, everywhere we go. Leo onyango, kasi kuone mpusi, legeza kido. Everywhere we go, everywhere we go.
Hey! Kigoma!
Acha kudilei,